CFM, jawabuji kanduɗi. Tsari jaɓol bojji be hokkol jawabu CFM. Ɗum lawol on ko jaɓata, lincita, nden jaba ko ummatore wuro mari ko dow kuɗe balla innu Adama, ballinde ko ɗabiya. Laabi hokkugo jawabu, goɗɗo be goɗɗo agwati bojji hedi laabi ko soldande, layi waya je chahu, saural be ummatore wuro. Kala goɗɗo mo woni nder wuro fu wawan waɗa bojji mako ko hokka jawabu, larai dow ko o moy on. Fu bojji be jawabuji ɗum sirru on. Bojji be jawabuji ɗo waɗa ha babal kisdam be babal sirru. To a ɓingel debbo on, budurwa ko debbo manga, a ɗo mari bojji tedduɗum ko a yiɗi waɗugo, a subtan waldugo be huwowo debbo. To bojji ma ɗo mari haje wiɗitol, ɗum waɗa nder lawol sirru, nden bo ɓe jabai ma nder wakkati. Ɓe jabai bojji nder wakkati. On ɗo mari ko on gaɗata mauɗum dow taskugo kuɗe ko ɓe gaɗata nder wuro mon. Ummatore nastina na ma nder taskaramji kuɗe. Kala wallinde innu Adama fu ɗum chahu on. To ɓe tefama a jena, ko a hokka cede hunde fere ngam waylol babal, nyamdu, kare kuɗe fere, ko kugal fere, a wulla goɗɗo man ha goɗɗo mo a yerdi be ko kungiya ko a yerdi. A ɗo mari hakke ɓe yeccama kuɗe balla innu Adama, ko ɓe gaɗata ha nukkure ma, be no ɓe subtata yimɓe botira be kuɗe man. Useni a wulla to huwowo balla innu Adama ɗo waɗa ko handai. Ɓe kitatama ko ɓe haɗama balla to a waɗi non. Min ɗon hosa nyamuki neɗɗaku be soinde hakkilo be teddalu, ngam man a wulla ɗum to ɗum fe'i nder wuro mon.